keshene bakwizele keshene bakwizele keshene wafunane pheleze 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 imtsangeli pheleze imtsangeli pheleze imtsangeli pheleze imtsangeli pheleze wafunane keshene
I'm not afraid.